sikaThixo linamandla elizukaThixo alahluleke
sekunqamele sonke sikunqamele sonke ayona oh singethe mosi yesu singethe mosi yesu sasipha sipula pula thixo
You are not Jesus.